exclusive from Zambia Music Side.
Dene, Komboy Muna, J-Mix in the building. Msipu on the one twos. Yo, let's do this.
I'm thinking of your body. Your beauty is calling me every day.
Hello, hello.
I don't wanna nobody, cause your love is pulling me every day. Una viso koneza kale.
Kuliewe oni mboruana.
Una niso koneza bongo.
Kuliewe oni mboruana.
Weka nizifendeze, nizifendeze nekaine. Na iwe uzifendeze, uzifendeze pafupi.
Fendela pafupi.
Weka nizifendeze, nizifendeze nekaine. Na iwe uzifendeze, uzifendeze pafubi. Oh my baby,
let's do this. First yana nisokoneza ni mahipsi. Kampuno kapa ize milomo na malipsi. Chinawa makuti na kupeza ulisingo. Sembe wenze na vamuna babili simple. Kumwamba kuna sowa mungeri saoneka. Wana kule kelela banji ni zaoveka. Semu na manzi ya kataika sayoleka. Apanjiwe chava imuna chaoveka. Iyo bode yako wanapanga ilifaini. Wakutamba monga crew, crew yole mbabaimi. Unapasa kareji Mr. Shaimani. Nonika mbisa chimalawi sisi taimani. Inayamba kucha finger na marime. Uoneka fresh monga veji ndiwe prime. Sinabwere kunokuta ila time. Lekava ni mange nga kukuko ndani crime.
I'm thinking of your body. Your beauty is calling me every day.
Hello, hello.
I don't wanna nobody, cause your love is pulling me every day. Una viso koneza kale.
Kuliewe oni mboruana.
Una niso koneza bongo.
Kuliewe oni mboruana.
Leka nizifendeze, nizifendeze nekaine. Na iwe uzifendeze, uzifendeze pafupi.
Fendela pafupi.
Leka nizifendeze, nizifendeze nekaine. Na iwe uzifendeze, uzifendeze pafupi. Oh my
yo,
baby,
let's do this. Every day love yako is pulling me. I think tempa ikakwela you be cooling me. Are you my teacher cause I feel like I'm schooling. I think my ex is mind was too many. Ulibe salamu uniita husband. Love yako ini kangoja understand. From my heart kaleza umanipanga. That is uliko nakuja kumanikanga. Kulibe iwe sininga kwani saziuno. Ukache dobwela uzapeza kulifuno. Bipi ya kwela bloody icho kampuno. Nikufuna now now please kampuno. Wanaipanga bwanji iyo body yako. Ini pasi lako chila kacho body yako. Ndine oshishi taba umansa mwisa. Ona nakulozeka kuchechi wa misa misa.
I'm thinking of your body. Your beauty is calling me every day.
Hello, hello.
I don't wanna nobody, cause your love is pulling me every day. Una viso koneza kale.
Kuliewe oni mboruana.
Una niso koneza bongo.
Kuliewe oni mboruana.
Leka nizifendeze, nizifendeze nekaine. Na iwe uzifendeze, uzifendeze pafupi.
Fendela pafupi.
Leka nizifendeze, nizifendeze nekaine. Na iwe uzifendeze, uzifendeze pafupi. Oh my baby, kamkuno.
Fanizo, kamfana kandalama. Kuzi ya kumawa na kuona.
Fanga bita.
Another love song. Yo, let's do this. Let's take it to the top.
I'm sip on the mix. I feel sounds better.
Straight out from ZambiaMusicSite.com.